Mali jamanaden sɔrɔ ɲininkɛla Etienne Fa Kaba Sisoko ni a tun datugura kabini janvier kalo la politiki ko la a ka sɔnnadɔnnabaga ka fɔ la labilala jumadon kiritigɛso ani kɛrɛfɛmɔgɔ ka sariyaw la. A bilala sariyaso marali kɔnɔ a tribunalso ka kiritigɛla dɔ ani a nɔfɛmɔgɔ dɔ ka dogoli laseli la AFP ma. Monsieur Sisoko tun nɔminɛna janvier kalo o tile 18 la dinɛ ani kabila fisamanciya kunkanko la sariyaso ka fɔ la. Senya foroba kola benla Noel o seli nyekorola la hakema ko abolo Mali chrétien dina batokela uma sariaso ye nomneli wale weraw sena wele ka nyesi sanfe kalanso kuna wolo seven no diplome kolon nyechila minte inafo jela ki follow la halauka nga aka sona dona baga ka fola maître Ibrahim Marouf Sako ni sorota kalanfa ani ninikela kenre chekela la bamako tunyebuna aka furoba tremeli nyangli kololoka mimpina mali kuna akerefe farafina gun klebian fan jamana ufe.